Banabi wacu muri bake beza murakagwira nk'ubwoya bw'inka murakabyiruka mu bwatsi bwa nkazomwo Umusecyurenyeya amanywa yahari wabage n'amasomo yahanje abadatana nimugatezuke ku muco dore umuco karande wabakujije musaza n'umukunjo ateregaharemye manyurana ibituza byanyu byo nibikarama mugwire nyunga banyakubyarana izirwe nyamibwa dukunda twese dorori nyambi nogeye amaso abatangana twese uguhaye impundu Mugano mwiza mumutetesha shiragahi danajyari yagiye azarwa ari iryo ruhungu nugere ugiye kanshuti ya twese usanze igitaramo kidasani cyuzatume tuzabaza bamara ruhungu